sweet Afro banger.
Uzuri wa macho yako yananifanya wengine sioni. Sauti yako kinanda kukupigia mwenzako sikomi. Harufu yako baby nanivutia nashindwa sigomi. Oh, unanipa hamu penzi lako full tabasam.
Ni nyama gani ulonipa? Mbona radha yake tamu kuliko kuku yani? Uzuri wako na malaika ambition. Taa za peponi wanipatia duniani. Ni nyama gani ulonipa? Mbona radha yake tamu kuliko kuku yani? Uzuri wako na malaika ambition. Taa za peponi wanipatia duniani.
Baby girl, wine for me. Wine for me. Bend down, wine for me. You are the one for me. Baby girl, wine for me. Wine for me. Bend down, wine for me. You are the one for me.
Nipe leo, hata kesho, ila usinione mlafi. Wanangenga, viche kesho, tutachana kiko wapi. I wanna spend all my moolah for you. If you open my heart, the only one is you. So fine, good. Haupinda kima kuu. Namba nane nyuma kichuku.
Ini nyama gani ulonipan? Mbona radha yake tamu kuliko kuku yan? Uzuri wako na malaika ambition. Taa za peponi wanipatia duniani. Ini nyama gani ulonipan? Mbona radha yake tamu kuliko kuku yan? Uzuri wako na malaika ambition. Taa za peponi wanipatia duniani.
Baby girl, wine for me.
Wine for me.
Wine for me.